Five, six, seven, go!
It's your boy, ZDD. Bruce Newton once again. Bruce Newton once again.
It's
JK on the beat. Baraka zako mingi nime
Utinezi.
Na miujiza yako nime
Utinezi.
Baraka zako mingi nime
Utinezi.
Na miujiza yako nime
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Siku hizi na tesa kwa jina lako baba mina tesa, kwa kanisa na kesha, kukusifu kwangu sina pressure. Mwana mwamba kila Monday to Sunday, ukini kijua eti someday nitaingia binguni niwe naye, nimwabudu ni msifu milele.
Vipofu wanaona, viwete wanatembea, maskini alalinja na wagonjwa wanapona.
Baraka zako mingi nime
Utinezi.
Na miujiza yako nime
Utinezi.
Baraka zako mingi nime
Utinezi.
Na miujiza yako nime
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Baba uwezi ni bow, kila siku na nijaza wewe uchelewi, you know. Nikikoma wanikuza
Ramana
nomba kila Monday to Sunday, ukini kijua eti someday nitaingia binguni niwe naye, nimwabudu ni msifu milele.
Vipofu wanaona, viwete wanatembea, maskini alalinja na wagonjwa wanapona.
Baraka zako mingi nime
Utinezi.
Na miujiza yako nime
Utinezi.
Baraka zako mingi nime
Utinezi.
Na miujiza yako nime
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
My God, my God, my God, nikufananishe na nani? My Lord, my Lord, my Lord, nikulinganishe na nani? Sababu tu ni wewe tunaomba, sababu tu ni wewe naabudu, sababu tu ni wewe naomba, sababu tu ni wewe naabudu. Baba ya baba wewe ni shuja Baba ya baba wewe ni shuja Baraka zako mingi nime
Utinezi.
Na miujiza yako nime
Utinezi.
Baraka zako mingi nime
Utinezi.
Na miujiza yako nime
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Hata wewe uta
Utinezi.
Benjamin Kabaseke nipe wayo
Utinezi.